Guys, ni vile musba kubi nathi siyaqonda ba and sivile ba izinwana ezi zibalekela etinarha sizifumene etinarha siyibule lithu naw kuthiwa zibalekele eKerugood kuthiwa khindawe kuthiwa kuse-moonlight ba kule veki kule weekend siya kuyo sayenza ncinci la ndawo safuna ubuyala 2.